Kulibala bataliwo Mutesa bala bataliwo ne batubunza munza Nakola ntyanze bala bataliwo ne batubunza munza Nakola ntyanze bala bataliwo omulongo muwangu Daliyo nkabira mukwano Daliyo mwana wa Ireni Daliyo nkabira Mutesa Daliyo omulongo muto Kulibala bataliwo Mutesa bala bataliwo ne batunza buza Nakola ntyanza baline bitibwa ngolo batemeza luzira Nakola ntyanza baline obuyinza mama bayitira manju Nakola ntyanza baline tabaza ngolo tulira muzikiza Nakola ntyafa baline obuyinza mama mukwano gwabanji Bokogera kabako kirakawe mudde Mama nandawa mukwano Nakola ntyafa balina mayumba ngolo tusula ku nsalu Nakola ntyafa balina mukwano mama Taliyo omulongo muwanvu Taliyo mwana wa Ireni Taliyo nkabira Mutesa Taliyo omulongo muto Kulibala bataliwo Mutesa bala bataliwo ne batubunza bunza Nakola ntyanza talina buyinza nti namugamba natunula Nakola ntyanza waliwo bukyawe nti ne walidda nalamula Wagenda na bigere Mutesa tegwente n'oddira mikono Watuleka masiga Mutesa tegwente n'oddira masiga Wandi maze kutuka ne tulojo winike Mama nandawa mkwano Wandi maze kutuka ne tulojo winike Mame watuleka baba Taliyo mkabira mkwano Taliyo mwana wa Ireni Taliyo mulongo mwangu Taliyo mulongo mto Kulibala bataliwo Mutesa bala bataliwo ne batubunza bunza Nakola ntyanza talina buyinza nti namugamba nayogera Yandifudde nafira mbuyinza mama ndi ku nsi yamubwe Naye okufiira ku ggwanga watali mubezi ssaabataka omulamba Bamusanga nkyawa watali kulwaza Mama nandawa mukwano bwe ndowooza okufa kwenenenyiwa emikwano mama Taliyo omulongo muwanvu Taliyo nkabira Mutesa Taliyo mwana wa Ireni Taliyo omulongo muto Taliyo nkabira mukwano Taliyo mwana wa Ireni Taliyo nkabira Mutesa Taliyo ntitwamuzika ne jimu